Mazeya, Krista bintu bya mukwano nze binneme mazima n'obange yaza omusanga abasajja komela lya lovu linsuza kababanage serena saze wangeze kane omekere mazima n'obwezi bwe bunsuseko bawala n'okunvuma banvumye nnyo banvumira kikalenga basanga njiridde nze ntoba komela lya lovu linsuza kababanage serena saze wangeze kane omekere bino bikalu bye kisuse
togeza nnyabo nekyodda bizibu
akomawo mwendanga buca
wenno kale atlist akomawo
nebyo bikalu bye birumya
togeza nnyabo nekyodda bizibu
akomawo mwenda tamite
wenno kale atlist akomawo chache monaria
bino bikalu bye kisuse
togeza nyabo nekyodda bizibu
akoma omwendanga buca
wenno kale atlist akomawo
nebyo bikalu bye birumya
togeza nyabo nekyodda bizibu
akoma omwenda tamite
wenno kale atlist akomawo sijja kusala gwakawala nga waliyo gwakalenzi mukole ngeyanga Seca.